Hola. Hola.
Hey, it's the OG Cali Rap Jones. Alongside Christian Bella, Obama. For the lovers out there.
Ananipenda mpaka selewe ma kuna nini kwani mbona ananichanganya akitembea ana mwendo kama kinyonga mtoto mzuri kama malaika najiuliza kipi nimefanya kupendwa na yeye. Tutakula kiapo kwa Mungu mbele ya dunia hatutokuja chala. Maneno ya wapambe hapa kula nafasi. Vyuma vimekaza milango kula wala tadirisha. Na wache kwa kwanza rangu mama mbe ya poleni hakuna kukupenyeza.
Hey, I can't describe vile na hisi. Pendo langu kwako ni mazishi. Sijali na zao malalamishi. Ni wifu tujua na tamani kuwa sisi Bella.
Chonde chonde mpenzi usije nyacha kwenye mata. Na kuahidi kukupenda mpaka mwisho. Mbona simfiki zote nimesha zima. Kwa moyo wa maisha wendo kila kitu changue. Niende tena wapi kwako nimesha fika ye.
Pepea Mostef juu ya hewa wendo air hostess. Many pair love crazy true. Them other couples couldn't do it the way we do. You a queen. Una style sifa kukusaf baby mimi sina booty. The shorty of my dreams. Bring me da kufisha cause you look like a star in a movie. And I know sometime in a zakaka sijali. Ni hali ya maboy wakitafuta mali magari. Staki unishuku na maswali. Balengo langu ni eti uishi kifahari. So I promise to be here every day. And it's only the God that I pray. That between us everything gon' be okay. Cause you really blow me away.